Yeah, za tu bawa ile sinditiru. Bila ni vano no se, chote na ni kani za tu nyimbo za tu moyo watu mafilu. Yeah, za tu
za tu. Pali mozi ni nguvira bato koloni za tu.
Za tu za tu.
Nkani za tu nyimbo za tu moyo watu kwa wale.
Kumpoto kumwela bagati mugumvela du zatu ba wireless. Kamena ndinene mene anzanga akumajinga agana nenela. Mugumvela yetu ba wireless. Enjoy with me DJ Gox Ekomanso Lily B.
Ase zatu ba wireless season 2 ili nyatwa.
Iwe nyimbo za nyatwa. Sewelo la zatu la nyatwa. Timpe kwa inu wa nyatwa. Nao agogo akuvele kadu malangizo anyatwa. All jam packed here. Edi my guys, nanga inu yo mugwifira bwanji. Ndeta ngofunga niruka komenti gano ba Facebook page ya ya zatu. Komano guys, tufuna tuzi ambega iso ya lelo. Ndi nyimbo yochoka kwa Selena Gomez akuti kill them with kindness.
The world can be a nasty place. You know it, I know it, yeah. We don't have to fall from grace. Put down the weapons you fight with and kill them with kindness. Kill them with kindness. Kill them. Kill him with kindness. Kill him with kindness. Kill him with kindness. Go ahead, go ahead, go ahead now. We're running out of time, chasing the lies. Every day a small piece of you dies. Always somebody you're willing to fight to be right. Your eyes are bullets, your mouth's a gun.
Music from Selena Gomez, kill him with kindness.
Komase, lido kuzwa jani. Nayo tu selo laza tu sini na bwede mojeza. Tumiliti na ake tu selo lukundi kumbuta time ene ndiri kusekondari. Magaye akufuna kundibanga katizo. Umaziwa after my first day said, sidi matata nkini popo.
Shaa, ndezi na kutela wanji.
Ase, like enough ndina enda friend odi. Ana li klasi yaba mamba kusiana ndine. Ndamene ana kangati anandibulmuta. Ndamene zina li mu episode ya bidai zed. Zina ngundi kumbuta. JP adamu imirira mpato. Kutana ndi magaye ze. Amene ama kangati afuna ziambane na ae mtu.
Agokse ndemu nazo onacho. Komaso china chimejuma ndi sangalatsa ndi chokuti Anet wabwelela panopa ali ku open school. Nde guys ine I can't wait to hear kuti Anet zikumuyendera bwanji. School plus business yake yogulitsa ma units. Munthu wina asamena makhala chidwi kwambiri ndi Anet ndi Prince Sanudi. Akuti guys muli bo heavy cause Anet safuna kumatengera za zinzake. Iye amalemekeza business yake. Osafoka guys, okay? Okay, siji foka. Ndeta tieni timvele limodzi kuti selo la zathu lelo likhala bwanji.
Mai. Chakudya chija ndikomera kwambiri. Well done.
Matero.
Magamaga magegewa. Akoma kubasa.
Ama.
Inesini ndao konda kwa mbidi makikia.
Hai, ndanyadira, kutino senu mawakonda.
Hei, alibino. Ndiyo nomubu ya kunyumbangu na ntaya njindi treso kuchukira ukampu.
Iya, nataka kale mpesa kaya suguru. Kena kabu ya kunyumbangu na weka bambu. Ndiyo.
Mungu simi gizati nisa mwishinga mili, kuriso mwina nizungure na paboma pana.
Ziko mu JP, kuma nandika nilandira muza jonjo. Agoni kakujanga muga. Malo wano watu wansanga.
Chabino, ndupita kwa study group, kena kundibu ya kusuku.
Inenu nanyaga kuli trezo, alora ndeda wambini nyumba muno. Nizo sanga wasakuti JP ndi kesha, aka andiza usubano watubano.
Nizo nadiru.
Nindukui vila kwa ntambi mozi ya banjali no.
Indezi libu ino atati.
Kumaso mguzi wa mai. Ndilo gondo kundi kandimu, ndo kundi ziyankula na ilingala.
Kuma nangandi ambe kugona pa seat roomu.
Kesha, takambila nagale zimenezo. Anyamada sikuona kujipinda iwe pasitro.
Kesha. Trezoru wa kalamorosa utakwa ntawa idani.
Zona hadinji itubi.
Njoba saule mwuri digawane na yezo mwati linazo. Maga maganga di yewe mrefugees. Kuma soru atukari trezoru alindiza mbili zosowa. Kwamba?
Chabu ina daddy.
Tamari zadu breakfast zago wazipita kuskuru.
Zanda. Ija wazipita kuskuru. Kwa maso sewari, bambu wako wakari kwa kumbano lero. Ndobu edesange. Tizaga ambira nzukuza mbakondo muzichi.
Kwa mama, palibitu nkane ababa, tinango soko nizana basi.
Ushoko za ndiku wana ataba, mkuna kuti fete, nake nizabranji, mba wafuna kusi yaweka paboma lino lama nzoli. Ifamoka kina nchile kushio beso vano.
Ama, palibitu wafudo kala ndeka. Nivele ni mundi timigizi lanso.
Zanda, bamba kwa kwa haliru. Mawa kunyamuko, kanoli mozi mboma lina. Mwano mwage, inandisa labano, ndizo ngusura zintu.
Amai, amai, chua ndi gani zile na amai.
Zanda, basi zata. Sinatufu na kwasa zika anzako kubandi, ndi kusuguru, kulivu na wayambepo. Kushana kumada ndia ulabano.
Isu, mabuko wangu kumabale.
Tamone ni zima kugwesa mabuko.
Kwesu ndekaya ndekaya.
Kumano ndesite ni yake rungari yake ya lesichonchi ronde mwana wako ronde ali mazirasi.
Inendesi ni zwa jomwe magai ni madaya ntawi kutenge sana ndini.
Magai, taswa anabamusa na ndigui itimafu.
Eji?
Osadanda atiru. Timangu joga na ayo. Munguzua gaya ati
ujaimu. Yosifidanu uko.
Kupesa da. Tien disipan class guys. Tien man.
Ase mpato, abaro wajitika maigunda kuwa mpulatu.
Ya, ziku mutiwe, kwa mana tana nao kare etu.
Madrelo.
Anesi.
Ese.
Ngugu menogeri itu.
Ah, ok.
Ngaruni ni maganizo eno nduze.
Inde zanda. Da. Inesu ndufuna uzishara baba mzoli bano kaya.
Hey.
Mandea baba ndeza soro bana.
Mazuga ananga.
Ah, yes, Agogo.
Tatuwa buno kaya
yes.
Na Agogo.
Anda azuga. Anete.
Eh, Agogo.
Kutuwa kudu ine ni mango dusa. Nenda tiri abale ni mpase mafuno abu ino pamina uga amba sukuru manzuro anu.
Ah, yes, kumu Agogo. Ndujira kona kujedo atu.
Ha?
Ndufuza.
Ah, ziribu ino. Zanda. Zanda. Uli buno buino?
Iwa zanda. Zanda.
Eh? Ha, pepani. Jamali jani?
Hei, ineni mango fusa ngaduli bunobuino.
Ah, pepana Agogo, banomba zintu zizu ndie ndera ya.
Bwanji.
Zindu uvete sana ni magolo wanga kunyumba, banomba funa saa ndijote babome banonde. Ah.
Kutero kwele?
Hei, Agogo.
Uruze wa zanda. Uveze sana duku madabuisa. Kwa mantawi zambiri njira yabu ino, ndi kuyesesa kuona mene ee na ugani zina makanizo.
Hei, Agogo, ndayese taru kutero kukuma. Hei, saku ndi mvete abu Agogo.
Chabu ilo ndio nangatia kufuni sisa kutindi kampena koma bendi udindo wa makolo kutete zaaji nyamata zimene zoma ziwa
andu kumba na koku
chabu ilo tawi zina zima vuta kutina oso makolo anvesese kutimuina anale kerela udindo wa upolola aji nyamata kumajita zofuna zao
chabu ilo koku na veteta zoma mugamba zozikomu
chabu ilo zanda uguziwa zima nyadira nikatandiza mene ndinga chitire
hazo wani Agogo
hey.
Ngatita ndize kubamono
Hey, Magai, ndaendea teki tijugila kwa zanda. Akuti hiti kumaina ina yake.
Abanji, JP, pari jimeesha futa.
Sindi kujiwa se. Umano, zikusawu na ngalizofu nigira. Ine oso, umano, sindi shuwa ngati ndi kwa nisi ukalabu. Fandi, ndi ni mlendo.
Oh.
Ayo, ndaendea teki tijugila kwa zanda. Ndaendea teki tijugila kwa zanda. Umano, ina wanyakudati banga mdete.
Ndi bole.
Bole.
Mahe, nungona kuchedwa kula wa mstudio ndi male.
Ndiye ndi ndithoka ndi mpara guys.
Ukani mpara.
Ngoti pakati panda kandifoya ndi nchule zapa khomo.
Ine ndikubadwa mpira weekend ndi ine ndilimo.
Tiwe simadziwa kuti ukankhabedu chikopata.
Iwase ungati pakotenga nthawi chigogomerera. Mabe ndinaona kuti andi ambeso basi fukati mathu je ndengo luza anu. Anayira ndi gwadira kuti ndi ambeso.
Komandizone zipendeza.
Iwe antaja nimbola sendo kuza. Ndipo nda promise kuti ndizi trena nawo pa lunch weekend ndeja ndibanduke basi.
Yes, my God, Tiro.
Yes, Zanda.
Ama, Adad, siribu ino kutu nonsenda kubezani.
Siri membe kizi ya udubu ya balanchi.
Yes, Zanda. Wabeda mwana sanga kusugulu, bafuna embo bagia. Gogo, Loani,
Kikomo,
Mulibanji,
Jiribuino maya zanda, Mulibanji nosi.
Ah, feso jiribu.
Ah, Jiribuino,
Kikomo,
Mango di endera.
Pevana jadi ndikudule, kuma Gogo wabwela ndini. Ni maforo kuzela Gogo zori ndikule pera kulongo sorabuino kuli mundi mvetsi.
Abo ndewa onjeza zanda, ngati mwana. Sisi kudari ya ujide uone tesa kudizo mwe ukukamba iweyo ifeta kudizana nazo. chome wankulu wachuona takala pansi mwana sanga chione ulada imirira
zona ndicho
zona
ndizo mwendi utantauza jinala kuita usemba na nanu mau paka makandi maenelo ukala mbali yanu uli ndimvete zomwe mukufuna pepani
msadanda ule mwana wanga ziko mukwambira gogo kumutiniza zanda kuti amvesese
ziko mu maya zanda mukuziwa inetu ni makondo anthawi zose ndikathandiza
sikuti tikufuna kumuchotsa pakati pa anzake ndi moyo omwe iye akufuna pakonda kuzomba zinachitika pakati apa zinatikhumudwitsa
tinazindikira kuti tikamusiyira kukhala yekha ndiye pansi wa omuyang'anira
zona zinakunenazo
ninauza gogo za makondo kuzija Sini ngabise chili jose, sili mamvete tanayi Makondo majasana liyangayi Olo somu ya ntama kuitia nchilo makondo, msindi kanizila kolo pangono
Makondo mundi nkani ina Kumansu mwina, sungate kuona bino bino pakale pato Makolo fenga tisiti jenjera Mabitu hake, uzafese kakutu walo ila mzinti zokuti zono nga moe wako
Zona, atumene mungune nasa
Ngati tinga kulekelele pa meditini ndi kuteke la kukuo ngolela Nje kuti ifeyo, talepera udindo hatu
Zona, zimene mungune
Atsobano ndavetsa. Ziko munjifuka chokudzidwa nani. Koma mungapita kushopa atsobano sinda kuti ndikhalandeka pano.
Ukurantauza chani?
Ine ndizunga kalido lomwe mwakala mundipositsa zakazosezi. Ndiposa gogo alipazi ndiyanganira.
Zona ndizi muyanganira ndithu zandayo. Eh, kungoti zanda wandisangasa ndimene wachitira bwino pano paboma. Komaso sizingakhale zabwino kunchosa paboma pano. Nanga azinzake komaso moyo wake. Ha? Inoto chomwe mungachite mungondilola kuti ndizimu yanganira kuti kodi azikhala bwanji
ndizi tikugira weekend ina ili yose koma ngati mudaona kuti pali chola kwika china chichose ha ndizachita zomwe makonzazo
sendiri shuwa kweni kweni akoko
ndi chani
mwadzipereka mwachikondi koma sichinthu chopepuka mama kamudinso ndi mphatso komanso mwana wake
mukuziwa baba kwa ine voto palibetu Inetu ndi makonda kuthandiza chinyamata makamaka omwe ali ndi luso makaso amene ali ndikuthekera
ineso tibamba Ashraf ineso ndi Thomi yang'anira Alexander ndi mwana wabwino kwambiri
kwa basi
siko mumaya ngati riu amainda dadi magenza ngati ndikale ndekhatu pano sindili ndekhaso
ayi ndikudziwa kuti iwe ndiwe mwana waulema ndipo apapa zaonetseratu kuti iwe amba kukhwima nzeru
kwa basi kwa basi
zaonetseratu mmene waitengera nkhani ndithu ndakondwera wakula tsopano
zanda zanda ndi mwana koma wakhwima maganizo
zikomo kwambiri gogo chifukwa cha support yanu zikomo kwambiri Ili maya tiriru.
Oh, zikomo.
Tie sila mene mwane nera.
Mm-hmm.
Tione zitabu anji.
Zitabu ino.
Zitu.
Eish, kumande ule utukula jadika wanji.
Ase ine mango uzungu zika kuti kumatiwe lukatwe.
Ha, kis.
Mabida vusi anezi? Anezi. Anezi we.
Ah yes my guy.
Anezi,
zabwino khasa bobo. Sapano tu ndikubaya, tutsiku langa loyamba class ndile, okay.
My guy. Wandipanga text zanda kuti chiri chose chiri bodo onana naye koma masiku amena kubwera.
Ah,
ndi zabwino. Ndi manyu mwa kuti kuti chevura ndi chani.
You imagine. Akuma my guy. Aba bande ntawe yakwana, ndi ngembe kuchenda tsiku langa loyambira.
Ndi kuti
mbudani. Ah, zabwino zose anezi.
Ah,
you know, I'm not going to say it. 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 I'm not going to
say it. Okay, I say. Hey, come on, guys. I'm not going to say it. I'm not going to cancel the meeting. I'm not going to say it. I'm not going to say it. I'm not going to say it. I'm not going to say
it.
Pepani, ndina lepera kuimisa mpira ujaru. Koma sobanu ndabwela osanga lala. Mpira wandiku manisa ndi magai awiri angelo panda mapiko.
Kodi angelo panda mapiko, mesa ndi anthu beba.
Ah, zapalo wa see, see. Kusadanda ye. Mwina kwa iwe zilipo, undi ma girlfriend tu anyatwa. Ada, ndanzinza angarusu ma girlfriend zai.
Neti.
Zilipe kantwa ise, koma kumagawana, osa majikonda.
Iwa see, usanchita kutamao ngari kuli zivina wake, tonse tilipompa.
E, da see, tamuze.
Hey bro. Ukunene sonse awa ndi anzako chabe palibe girlfriend.
Iwa ngukuma anafe kumene kuma wakenzakeleza girlfriend.
Tema tero.
Aha.
Ina ndima bwerewa mpila osa tinkani zina.
Ase, mpila wako ndi u.
tenga kazi bita.
Ziko umo, kumano socheza, zata. Ndikupita, iza una nasiku lini.
Ah. Bwanji iso ase.
Guys, ndewa bugu langan crash. Ndiko zani mjia wama.
Ok, achabu no JP, tona ane?
Ya, chese.
Chikondi, pamona nyamara ujaru. Ndendi wa mwano.
Iko manso du voice yake je mvika yake lindo ngati JP atangubwera kumene pa boma pano.
Eh?
Muri mwina sama kawo. Ine ndikoyamba kumuona. Koma mpaso andikwana basa zabwenzo nyamata manager. Ai basa mvike, ibasa ngiro panda mapiko.
Kawo tantozo jani ga.
Ayine. Ayine.
Jete Jabin Annette Jandiva says spelling Yama Ogutin Kwangwa
Any Why
Jete Kusikuru si maloote alihazi vangazo mwe ya kufunai.
Hei, nina kuhuza hatu Aneti. Yuyo mwona ngari kuno kundi kunse uko gulisa mayuniti. Makani, makani.
Jimango ni mwina ndipu nzajina jake kuma. Ugundia kungo da nchao idu.
JV! Trenzo soru wabwela.
Oh, wabwela? Aliguti.
JP, takula ndira. Trezor, kuna kusura katundu wake kusari kuu, adu kukilaposa jendo hapa.
Si uyu. JP, uyu ndi Trezor.
Ndiwe, iwe ndi Trezor.
Chani, kodi JP ndiwe.
Bwanji magai, munamba mwagu manago.
Inu.
Inde, mpila watu unaturuko kupita kuna li JP. Ndia nzizaki anandipasia.
Ziribu inotu kutumwa kalagali mafriends itu.
Tiyango kuma na mamu haitu.
Haa, usada ndaura. Sofa nono mwini nima yose odziwa na buino buino wina nizake.
Haizo nadi.
Chakuja ruji lile dedo hapa. Tile na joni.
Waa.
Bwanji JV, palivuro lina lili lonse?
Ai. Zonse zilipo kesha.
Chabuino, ni madabu wa kulipo yamba bachora figa, unali mahave kusiana ndipa nuu.
Ii, itaye kesha, ndipo poo.
Inu, chakuja ruji lile dedo.
Inu, zimatele bwezi zikoma zandatu za mvuta game ya mukulira koma iyei sana ngozi sungira yekatu yai anauza swa koko
yetu pajama ata akulu ndi mdambo mozimila moto nde guys zatu akakumana ndi chipinjo ndipo tikaona kuti nafe chati kulira ndibwino kufusa akulu osamango namiza napo
ai true data say nende ndagwizana nawe suku nama se pamene baba tamvali modzi ru guys et tamvetsetsa koma tsopano tiendivereka nyimbo yochoka kwa achinyama ata aza to band akuti siti gonja
siti gonja silindi maloto titi waone tikupati no mai papa na butango ya mata tika na aliemze ndipo ngari njuchi kito yenda limoti temo kapoka ndipo silindi pambu poti jili tonte kutukulana hosati kufiki sana kulu kanga chichi malame malame picha kwa mamba chokolo lilingwe lilingwe wila chita pali mozi chino za chanzi mozi can you see it chichi kulu kanga chichi malame malame picha kwa mamba chokolo lilingwe funny mozi chira funny mozi can you see it iwe ungate na wetika iwe ungate asa kujete kape ola ukupita be
imene nali City Gonja nyimbo yochokera kwa Akatswiri 6 amaimbidwe a Zatu Band. Ndemene tavela lelo muselo la Zatu Agogo amamulangiza ndi kumuthandiza Zanda. Tsopano ndithandizeni kuwalandira Agogo pamene tijeze nawo ndipo iwo ayankha mafunso athu.
Kucheza ndi Gogo.
Agogo, mwache na tu ndukona kuri mwamvala ka nsapato ndende kangati kanga kaso ndela kama twins lero.
Yeah, izikomo.
Mwakonzeka kuyankha mafuso?
Kwa basi.
Fuso loyamba likuchokera kwa Jeffrey. Akuti ningadziwe bwanji kuti munthu uyu mtsikana kapena nyamata ndiyenera kukhala nzanga.
Yeah, izikomo chifukwa cha fuso limene li Jeffrey. Ine ndikuyankhe moteri. Munthu amene iyi akhale munthu amene umamasukirana naye ngati nonse mmakonda kuimba munthu akumanga chinzake kupelera pakuimbapo monga mmene alili anthu amuselo la Zatu omwe anapanga ubale chifukwa cha kuimba pamene anakhala pachinzake ndipo omwe anaziwana kwambiri ndi kuyamba kuthandizana komanso kusangalalira limozi ichi ndi chisanzo chimozi chokha koma zokonda zanu zitha kukhala zina bora mukusangalala nazo ngati mukuthandizana wina ndi nzake komanso kugwirizana ndi kulemekezana ndiye kuti nchachiziwikire kuti munthu wina akhonza kukhala nzako kumbukirani kuti sizingaende ndende ndi mmene ine ndineneramo koma izi ndi zinthu zina zoti mukuyenera kuyembekezera pamene mukuyamba chinzake ndi munthu wina.
Ndizona Koko. Ndipo malangizo amenewo andikumbusa chinzake cha ineyo ndi Goxi.
Zikomo.
Chifukwa mudzidzathu mwathu tinawugwirizana zinthu zimene timakonda za sports, za music ndi azimayendadi.
Tathokoza zikomo lile.
Fuso lina likuti Koko, chifukwa chani zimaoneka ngati ndi nkhani yayikulu kuti mtsikana amalize maphunziro ake?
Iwe lero wandipanikiza ni mafuso ndikuona kuti wandichalira koma ndikuyanga kwa nthawi yayitali maphunziro asikana amaoneka osafunikira komanso osalabadilidwa osati m'malawi mokha muno ayi komanso maiko ena nthawi zina anthu amaona kuti maphunziro asikana asamawerengere ati chifukwa choti iwo amuna awo ndi amene ati azasunge amaganiza kuti ntchito ya mayi ndikusamalira pakhomo basi izi sizingachitire ubwino asikana ayi choncho anthu akhala kulimbana kuti zimene zisinthe makolo pothandizana ndi amabungwe akuyesesa kutenga mbali kuthandiza asikana kupita kusukulu ndi kukhala ndi mwayi wangati anyamata kumbukirani muselo la Zatu ndimamuchemelera mphaso ndi Aneti amene anatha kubwereranso pa sukulu komanso azinzawo abandi amawathandiza zikomo kwambiri ananga
Kucheza ndi Gogo.
Zikomo kwambiri twa Gogo. Ifeyo nthawi zonse timakunyadirani kwathu ndikungothokoza chabe. Magai, ndiyetu ngati niwe muli ndi fuso limene silimakugonetsani tulo. Osadandaula yai tango tumizani fuso limene ku 0888 353535 kapena 0993535 ndipo tu Agogo adzakuyankhani fuso lanulo.
Yero Agogo ni number 1. And coming up next is Steve Kwainu.
And I am so excited about this Steve Kwainu. Koma tisana tero tufuna timveka nyimbo yochoka kwa Patience na Madingo akuti dziko.
Tulonga tisitana kuna bwera mneneri kuno wapangi santu sovebe kuwasia ambira kumawa masiku otsiriza masomri na umazimpenya undi tumaini Yesu ndi uze mpingo wake utiwerenga mawamulo usasochere njira yake satengeke ni za mtiko tiko nilipa moto ili tiko nilipa moto ili tiko nilipa moto ili tiko nilipa moto zogoleri Yesu Oma enja nanda mpawi Sa
Imene nali nyimbo yochekera kwa Patience na Madingo akuti dziko. Now it's time for Timve kwa inu. Nde Timve kwa inu walero akala wa special chifwa chokuti mlendoyo tufuna timuimbile phone pompara pompara.
Eh yetu ndetu kunena kuti tikhala tikujeza ndi speaker wa ku Youth Parliament. Mwina nanu ndi mumafuna kudzakhala olamulira kapena kudzakhala pa udindo ngati meneyo. Nde cherani kuti kuti nanu mutakuona kuti masompenya anu mungadzawafikire bwanji.
Zatu ba wireless.
Timbe kwa inu.
Hello.
Hello. Ndiyo nkani ndi Mary?
Eh.
Ine ndi Gox ndipo ndi ndinzanga lili.
Hey.
Ife ya tukuimba kuchokera kuno kuzatu wa wireless. Timafuna utuze kukuti kukala speaker wa Youth Parliament. Zatandiza bwanji moyo wako. Matsopano makolo ako anachilandira bwanji poona kuti mwana wawo wasankidwa ngati speaker wa Youth Parliament koma pozindikira kuti udakali pa sukulu.
Makolo anga analosangalala kwambiri chifukwa samaembekeza komaso anandiyamikira kwambiri.
Ah Mary tati wa zambiri komaso takonda kucheza nawe tisakusunge kwa nthawi ya Itali. Bye bye.
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 Nkhani zathu.
Nyimbo zathu.
Moyo wathu.
Koma kunena chilungamo ndasilira speaker wa Youth Parliament komaso kavela nkhani yake ija ndiyo patsakaso kwambiri
ndakufira lili leka umaziwa achinyamata fetu timakhala tikuzijepesa kuti ndifayang'ono koma tikamazijepesa choncho mudziko muno ndekuti ziyenda tatiye nitu tikhale ochilimika pamasompenya athu osamazijepesa iyayi
Zonadi Gokse guys kumbukirani kuti mutha kutchela zimatele ngati kola chuni yanu pa Airtel Mobile kulika ntengo kumeneko timizani SMS yolembedwa yamba 6659513 kunamba la E 1500.
And you can also find nyimbo zonse za chinyamata as Zatu Band on our website www.zatu.mw. Komanso ma episode athu so ali kumeneko ku browser guys ndi ulele koma ku download mumafunika beka tata pando kapaizi munali ndine DJ Gox komanso mbale wangayi Lili Bindu kulupirira kuti mwanjo ya kumvera Zatu pa wireless
nkani zatu nyimbo zatu moyo watu.
Yeah,
that you are wireless.